Muganda wange kankubireko ngenda misika nkyolukira wagulu kuloole kuyo kitaka kunafuna ekifu kituufu nkola nsobi naye ndaba waliwo ensonga Uganda nsonge ekikwatira banafu mu kibuga njagala mbe wa ssebo ngendeko limani nitungule ekirala nnoonye nusu osobola okubeera mu kibiina ngenze era mbasiibudde kanindika enondaba obulamu babutambuza ngenze nkola ekisimbi ekinganeeyumya ngambira bwe nti mwetubeera bana ngenze kituufu nkera sikulumpakeride Kampala simba mukume bulungi omuwaku mmere nalyangako kacoteto joko funira muze amaze gokunywa nanabako namuna mukirungu oguntade omujolo yange nembukuli okunywaka simbera tege kutuko kanonga kama njagala manye mve wa sebo ninde nkole mmani nitongole ngenze namba sibudde kanindeke nondaba obulamu babutambuza ngenze nkole kisimbi ekinganeeyumya ngambira tuviraba ngenze namba sibudde kanindeke ngabo obulamu babutambuza